China, China man, David Trap Kid, Zinni Boy, King Lee, under Mikey, under Mikey, Moto Shooty, Namasushi, 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 Namasushi.
Yo, Slina, this is crazy.
Kiza. China, China man, winda sushi, ule wa mamushi, napita na watoi, wanabaki wamekopi. Hindi mbogi, ile ya masushi, kupingani utoi, unajua siningori. Pigwa kumbi na wale tu wanori, utakula tu makofi, ukidai kututori. Skiza story za bifoli wakoli, niambie zitadai ama sare za mapoli. Kiko nyagi na fegi zile mboi, na nikiwa shanyongeni na feel kama odi. Nikiseti napenda zile konki, nikisunda kwa koti na wakula tu masoki. Nikidai kusuka suka pongi na kuta.
Na masushi, moto shuti, moto shuti, moto shuti.
Sushi, moto shooting, moto shooting, moto shooting, moto shooting, na masoshi, moto shooting, moto shooting, moto shooting.
Cheki loko, Selma Juju, Sati Nduku, Tupe Moshi, moto shooting, na masoshi, moto shooting, moto shooting, moto shooting. Cheki loko, Selma Juju, Sati Nduku, Tupe Moshi, moto shooting, na masoshi, moto shooting, moto shooting, moto shooting.